waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a Australia oo ku xusaysa sanadka cusub dhowr goobood oo xanuunku uu ka dilaacay waa COVID-19 iyo xadadka oo la kala xirtay iyo weliba dabaaldegyada sanadka cusub oo markaasi meelaha qaarkood la xadiday. Victoriana waxa ay qasab ka dhigtay mar kale xirashada afduubka marka dadku ay gelayaan meel gudaha. Victoria ayaa laga diiwaangeliyey 5 kays oo cusub oo COVID-19 ku dhawaad 70 qof oo la sheegay inay la kulmeen dadkan xanuunka laga helay ayaa hadda waxa ay ku jiraan iskarantiil. Dadkan laga helay xanuunka ayaa lala xariirinaya dad isugu yimid maqaayad Thailand cuntadeeda lagu gado 21 bisha December, taasoo ah Ismail Buffalo Thai Restaurant oo ku yaala Black Rock, waxaana lala sii xariirinayaa arintan kaysas ka yimid gobolka New South Wales. Saraakiisha gobolka Victoria ayaa sheegay in xanibaado hadda lagu soo rogo gobolka aan laga fakarayn, balse goobaha dadka waayeelka lagu hayo waa in laga mamnuuco in dad aan khasab ku ahayn ay booqdaan. Wasiirka caafimaadka gobolka Victoria Martin Foley ayaa ku boorinaya dadka reer Victoria in marka ay dibadda marayaan iyo meel gudaha markay garaanba in ay go'aan wanaagsan ama si caqli ah ay ku shaqeeyaan.
Do not go to New South Wales if you are in Victoria. And if you are a Victorian in New South Wales, well beyond Wollongong and the Blue Mountains.
Haadinina New South Wales, haddii aad Victoria ku sugan tahay, haddii aad Victorian tahay oo New South Wales joogtidna oo meelo ka baxsan Wollongong iyo Blue Mountain aad ku sugan tahayna, si degdeg u soo gal. Xaaladu meel adag ayay maraysaa. Dadka reer Victoria dhibaatooyin badan ayay u soo mareen sida xanuunkan loola dagaalamayo, mana doonayaan in dib loogu noqdo xaaladihii hore. Dadka ku kulmaya guryaha gudahooda ayaa la yareeyey hadda oo laga dhigay 15 qof. Sidoo kale waxaa laga rabaa dadku afduubka ama mask inay xirtaan marka meel gudaha ay galayaan.
We know that this will disrupt a whole heap of plans right across the state.
Waa ogahay, ayuu yiri, in arintan oo ay fadqalalaynayso ama dhibaato ku tahay qorshayaal badan oo dadku ay degsadeen dadka gobolka oo dhan, waana ka raali gelinaynaa. Laakiin caabuqa, ayuu yiri, ma aha mid ixtiraamaya dabaaldegga sanadka cusub. Caabuqu ma ixtiraamo mana kala jeclo, ayuu yiri, xadadka gobolada. Waanu ka raali gelinaynaa, laakiin fariimaha aanu dirayno waa kuwa lagama maarmaana si reer Victoria amnigooda loo sugo, ayuu yiri wasiirku. New South Walesna waxaa laga diiwaangeliyey 10 kays oo cusub oo COVID-19 ah oo bulshada gudaheeda la isku qaadsiiyey, iyadoo 28 kun oo qofna ay xanuunka iska baareen. 5 ka mida ayaa lala xariirinayaa xanuunka ka dilaacay Avalon, kaasoo hadda gaaray dad gaaraya 144 qof. 3 kale oo ka mida kaysaskana waxaa lala xariirinayaa xanuunka ka dilaacay xaafadda Croydon, midna waa shaqaale gaadiid iyo mid kale weliba oo baaritaankiisu socdo. Doctoressa Kerry Chant oo ah sarkaalada ugu sareysa caafimaadka gobolka New South Wales ayaa ka digtay in xanibaado adag la soo rogi doono haddii dadka xanuunka iska baaraya ay aad hoos ugu dhacaan kaysas kale oo aan meesha ka yimaadeen la aqoonna la helo. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa ka codsatay muwaadiniinta inay afduubka ama maaskiga xirtaan, go'aan ah in dadka lagu khasbayo. Victoriana waxay gebi ahaanba xiri doontaa xadka ay la leedahay gobolka New South Wales laga bilaabo habeen barkii sanadka cusub ee bishu ay kowda tahay marka la gaaro 11:59. Dhanka kalena isla caawa 11:59 waa bishu oo bisha December ay tahay 30:01. South Australia ayaa sidoo kale xadkeeda ka xiranaysa New South Wales. Premierka gobolkaasi Stephen Marshall ayaa sheegay in dadka keliya loo ogolaanayo inay gobolkiisa kusoo noqdaan ay yihiin dadka gobolkaas degan oo horey u booqanayay New South Wales. Gobolka Queensland waxaa laga helay 3 kays oo COVID-19 oo dhammaantood ah dad dibadda ama dalka dibaddiisa ka soo qaaday xanuunka, haddana ku sugan ama lagu karantiilayo hoteelo. Saraakiisha ayaa sheegay inay si dhow isha ugu hayaan xanuunka ka dilaacay gobollada New South Wales iyo Victoria. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Australia, Tony Abbott, ayaa la sheegay inuusan shaqo ku lahayn oo uusan jabin awaamiirta caafimaadka ee magaalada Sydney lagu soo rogay, gaar ahaan xaafadaha waqooyiga ama xeebaha waqooyiga. Waxaa soo baxayay asbuucan bilowgiisii warar arrimahaas ku saabsan oo ay sheegtay senatared Christina Kennelly in Abbott uu gurigiisa uga baxay isagoo baasikiil wata kuna sugan dhanka koonfureed ee xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney, uuna galay dhanka waqooyiga fog ee isla xeebahaas waqooyiga. Labada aag ee isla xeebaha waqooyiga ayaa la kala gooyey, loomana ogola qaybtood inay qaybta kale u gudubto. Labadan aag labaduba xanibaado ama bandow ku jira. Kaaliyaha booliska gobolka New South Wales, Mick Willing, ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ama wax qaladaba uusan ku kicin. Bulalayrkii laga ridi jiray goobo kala duwan ayaa la kansalay, sida Melbourne, Brisbane, Adelaide, Canberra iyo magaalooyin kale oo waaweyn, halka dadka lagala talinayo ama lagu dhiirigelinayo inaysan isdhunkan ama markaasi hab isa siin. Shacabka Sydney degan ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay galaan bartamaha magaalada. Dowladda federaalkana waxay shaac ka qaaday in 650 qof ay isku dayeen inay dhacaan ama khiyaanaan lacagaha ayraha ee dowladdu ay bixinaysay 18 bilood oo u dambeeyay. Dadkaas oo gabi ahaanba la qabtay, dadkaas ayaa lagu tilmaamay inay qayb ka yihiin kooxa burcado dambiilayaala iyo dad wax isdaba mariya. Dhanka kalena, laga bilaabo Barito oo bisha Janaayo ay tahay kow sanadka 2020-ka, lacagihii lagu daray ama lagu kordhiyey lacagaha job seekerka ayaa la sii yareynayaa $100 labadii asbuucba, taasoo hadda markaasi ka dhigaysa lacagta dheeraadka ee job seekerka dadka la siinayo $150 oo dheeraada. Dadka qaadanaya lacagaha job keeperka ayaa sidoo kale la yareynayaa 4 bisha Janaayo, iyadoo laga dhigayo $1,000 labadii asbuucba. Dadka shaqaalaha ee shaqeeya in ka badan 20 saacadood ama in ka badan, halka $650 la siinayo dadka shaqeeya 20 saacadood iyo wax ka yar. Gabi ahaanba, lacagaha job keeperka ayaa la joojin doonaa marka la gaaro Maarso 2018. Saadaasha hawada Brita magaalada Melbourne waa roobab 27 ina gaaraysa, Sydneyna sidoo kale waa xoogaa roobab 24.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.